Ninawi, ninawi, ninawi mji ule mkubwa. Neno la Bwana lilimjia Yona. Simama uende Ninawi, ukahubiri neno watu wote wasikie. Yona akakimbia Tarshishi, ukahubiri neno watu wote wasikie. Yona akakimbia Tarshishi. Ninawi, 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 Ninawi mji ule mkubwa. Neno la Bwana lilimjia Yona. Simama uende Ninawi, ukahubiri neno watu wote wasikie. Yona akakimbia Tarshishi, ukahubiri neno watu wote wasikie. Yona akakimbia Tarshishi.
Yumo, yumo, yumo,
chombo ni merikebu ya anza kusukwa-sukwa. Uso wake Mungu kama amekuchagua.
Sema leo popote na Yesu mimi
nitakwenda.
Yumo,
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 chombo ni merikebu ya anza kusukwa-sukwa.
Yona,
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 yona, kura zote zikamwangukia. Huwezi kukimbia uso wake Mungu kama amekuchagua. Merikebu ya anza kusukwa-sukwa.